odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo si jiray ku qabtay magaalada Baydhabo waxay sheegeen inay taageereen banaabixii dhawaan lagu qabtay degmooyin ka tirsan gobolka Bukool oo lagu dalbanayay in ciidanka Itoobiya ay sii joogaan oo ay nabadda gobolkaasi ka qayb qaataan. Waxay sheegeen odayaasha hadlay in ciidanka Itoobiya ay muddo sugayeen amniga deegaanada koonfur galbeed isla markaana aysan suurtagal ahayn in la dayaco amniga deegaanada ciidamada Itoobiyaanka ay hadda ku sugan yihiin. Malaal Xasan Cali Qatar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa caddeeyay haddii qorshe la'aan ciidanka Itoobiya laga saaro deegaanada koonfur galbeed, kooxda Al-Shabaab ay la wareegayso deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan.
Masar ilaali xadunkii maanya suubiyata waxbarasho la raaw Soomaali wadaa waa afriidi laakiin walbarasho io amni hoba qoyaanka muhiimad il saare amniga muhiimad il saare meel ereemigiisu maka goya ma erey sabaj alhaada baladan aamina warduq ahla weer balad cajiib nabadda injarna walbarasho ma jaraa ganaasi ma jaraa hormar ma jaraa wama jaraayaan Itoobiya madaxweyne Xasan Sheekh usub hadal lahay walaalagan amniga hogi baad ahay adowna loo isu lahay hadal siilay leenoon hadal ka gudoomay soo faraas dhe en taas yen anta ugu guduree oo magii burburka soo dhigi walaay dhig iyo walaa ilaan had Itoobiya nin hayso saasta anku hadale masarna meel reey waan i gobarsheen si wiil markaa hadiyo afarta si burbur jari masar meel in gobol taadaraato in ko halmaar aan keen gurmad meel oo dhahayaa muslimaan walaal ma lama xaqtu muslimaan masar afrikaan azayna mandaqada arabta asal jarna intaas oo dowlad kale ku dhawaayay laakiin walaal inuu wasmi dhawaa walaal inuu wasmi dhawaa Itoobiya in aan masar walaal ma tii meel aan Itoobiya aan tii xaqiiqda taas horta ma tii sheegay koonfur galbeed markii la raaw dadka oo koonfur Soomaaliya ay ka dowlad jeelayna may adeen madaxweyne kasta markii la doorado madaxweyne leero gobolkiisu ku qalay soo saal bay dhawi koowe ilaa hadda saado gaas dheer meel ay geedan yeen meel galaas dood mu kor galaas dood gaas ka biyaas yar ee dhawi dar ka hadlayaan waa ka soo leeyahay isin jiidaysan en hadana meel tii wadani ma qaran qaran sheekh yaa meel tii
odayaasha koonfur galbeed waxay kala xuseen in aan loo cabajiglin karin xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka hadlay magaalada Muqdisho kuwaasi oo sheegay ciidanka Itoobiya inaysan ka bixinin deegaanada koonfur galbeed. Malaaq Cusmaan Macalin ayaa ka hadlay
xildhibaane kale ka hadaleen ayaa koonfur galbeed ka hadaleen koonfur galbeed ma jiraayaan unin ma jiraayaan koonfur galbeed ma jiraayaan unin ma jiraayaan xildhibaanadiisa lanki xildhibaanadaas wali aragan iyoonay wali oo ka hadan lanki dhiban aragay uurga biishaan biyaalana madaxweynuhu hoowal iska darani ma laha laakiin dimroogu wala iska darani wala un iska darani hoosadi in iska darani in wadaan un unini ma habnaan koonfur galbeed hoos talbasadaanan adigu sugaan un deegaan laana dadan laana diinan laana
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa dawladda federaalka ka codsaday inaysan horseedin dhibaato aan laga soo kaban karin oo ah in markale shabaab ay la wareegaan deegaano badan oo xur ah waa kan Malaaq Mustafa Sheekh Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka shirka jiraayiska hadlay
dawladda godgoof ay aan ku bakorriin kirin fadal dad dawlad jeel diin jeel wadan jeelan may dareemo hayne murugba la galay dawladdi oo goof la gariido ay arag ahaan iyaha ku bahdo may kuma dhaha maamul goboleed aad dalo jeelan hayso dalo jeelan ay lahay maamul goboleed madaxweyne leh oo baarlamaan leh odayaal dhaqan leh deegan ah xuduudo jeey gorobo may diin hayso dalshi may doojey diin hayso aramoji may diin ka kaxdin koofur galbeed madaxweyne la talaabiyo iyo walla laakiin malalle isku ah talamaa Itoobiya afka laga doonay Itoobiya dalgan wala ku dhigay koonfur galbeed meelo la haystay erijey laga fadhiyay oo leen ku lahaan yahay dordub
ciidanka Itoobiya ayaa deegaanada koonfur galbeed kaga sugan 8 degmo oo ka mid ah gobollada Baay iyo Bukool maalmihii ugu dambeeyay bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa noqotay mid lagu hadalaynta badan yahay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo